kusafira na kusali Nicho ni ae Niza wada Yesu, akisema, hey, bata tena.